Mike Test Records.
Disaster music. You say that I do, mapeka nakuthanda you my do. Yeah. You say that I do, make Jane nakuthanda you my do. Yeah. Athi yena uthanda King Kaylee, nexembize yena umiza ngoteri. Hello mdana ukhetshile nintsheli, she does you want ibire mani yena ukhetshi. Akafuni yena noba nithi mngani, usthandela umabeka ain't nobody. Nexembize yena umiza ngotali, enda bheja ngamadali mfaki straight win. You say that I do, mapeka nakuthanda you my do. Yeah. You say that I do, make Jane nakuthanda you my do. Yeah. Athi yena uthanda King Kaylee, nexembize yena umiza ngoteri. Hello mdana ukhetshile nintsheli, she does you want ibire mani yena ukhetshi.
Abanye banomona okosiqala ujola, bathi I'm a player kodwa ndiyakuthanda. You even know kuba ndiyakurata, noma sekutheni mna ndizokuthanda. Ayangxoki wena wemamazi, mna ndizokuthanda kude kuyovalwa. Ukuxa ndikubiza wena ungubhapa, mna I promise kuba ndizokushata.
Azibe ngazuthanda nguwe, it's a big thing. Uma uvuke ekuseni baby mele ukuzwe nini, funeka uyazi baby alarm yakho nim. Lokuhle mngaka baby budizeba nini. Hey, baby masimala mano vele ungenzi wiki, just say tu ngizothumela bangithi. Imali khona ngwana ngcela uzungakhali, ivele kumingi sana uzongalahli.
Akekho njengaye sithandwa, ndiyafunga mina soze ndlale ngawe. Ey, banye basifela ngami ulife wam, mna baby uphelele mna xa ndinawe. Banintsi bafuna usibona suyile, sikhubekile nosixhaphakile, kunyanzelekile sithathile. Baby ndiyakuthanda, I mean it, I see that you love me and appreciate you for doing
this. You say that I do, mapeka nakuthanda you my do. Yeah. You say that I do, make Jane nakuthanda you my do. Yeah. Athi yena uthanda King Kaylee, nexembize yena umiza ngoteri. Hello mdana ukhetshile nintshe, she doesn't want to be the man yet, no catchy.
I do, my pony, times two. Yak phone, and I do when I was a good turn on him. Wonder, yeah, my lucky thing, and away. Nazo Sugum in a lull and poop and away. Talugu and in the spinners, even nani. I miss your lips, not you when I was as he. In foot to Malaya, Balega, Mount Echo.